Smokumziki.com.
Oh no 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 no. No 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 no. Mnyama
we DJ Azo waite watu kati kati.
Meseji zako ulotuma nimesoma, nasenge jambo zimeniliza. Umesema nisipige kati ana kuniona, hata meseji nisitume tu nilipendeaga. Eji nitavute pesa nkizipata, yota nirudia etu nilipendeaga. Eji nitavute pesa nkizipata, yota nirudia. Kume mwezangu ni chuma, chuma. Oh chuma ulete, wale kuna ni chuna, chuna. Zimeisha mamu osepe, kume mwezangu ni chuma, chuma. Oh chuma ulete, wale kuna ni chuna, chuna. Zimeisha mamu osepe, yeah. Me chuma, me chuma, chuma ulete, yeah. Na shukuru Mungu tu masikini sokirema. Choo!